abantu batakirama ikukituwa n'abantu bapfa vuba vuba barapfa bakenyutse indwara zarabarenze ibituro by'umvinumbi kubwipfa ryo ku meza iyaba tunywa amazi nk'uko bikwiriye ibyo kurya bibisi nk'ibyo mureteni tugakora siporo kuri gahunda ntitwasiganwa ukaburi nk'abarindi kurushanwa iyaba ku meza yacu hari amatunda ibinyamafufu hamwe n'ibyo binya mbege tukirindi ibyo kurya by'amapirate ntitwasiganwa ukaburi nk'abarindi kurushanwa Hemoroide, prostate na diabete Kurika munda, magufano mumigongo Mumitwe ya juu, alalara haidamu Murio Mumara ya juu, amaze kuiberanga zangono Site kubuka, izigate kaniki Koma site kivi, shibwa nizisukube Mumara ya juu, atagera maziniko Amera Iyaba kumeza ya chua ora imoga Akari vimera giza jungi Mere nuka ya kujie kuriga una Ameza ya chute nuki vitaroni komeye kifo yachu, tulitsindi teka jose.